my level production.
Vanalemoya, mama vanalemoya, 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 mama vanalemoya. Akitibi linyaga ingi, linalemoya, mbuche ngiki lifenyona, linalemoya. Vanalemoya, kipela kitaisherana, vanalemoya.
Babila gali toyo, babila gali toyo, akitibi kiti lengina. Babila gali toyo, babila gali toyo, babila gali toyo, akitibi kiti lengina. Banjela mona batuba, banjela mona batuba, banjela mona ba, akitibi banya kengi mawe. Banjela mona batuba, banjela mona batuba. Banjela mona, akitibi banya kengi mawe.
Yeah, Kizumbi Fem 505 made in Kero Fantaker, our father who at in heaven. Tapelo giri tisha owe, akitibi ka nomara mazumbi. Kili feriz fantaki tutiji ka nomara mazumbi. Today ke better hit am another vision ya metlo maleke. Thy kingdom come is favor sa mazumbi. Who at in heaven ke mudimu wa mazumbi. Ke mjakula 702 ke kulotla ka matlakadimu. Fandrake Roshi Mkhala Malim Production. Aye Poplan Dan, aye Vavu, Fandrake Spejik Zare, aye Fox Shit Sheta.
Vanalemoya ba re tswela mashio. They hold the grudge but they never sustain. They hit for next, you can't even maintain. Re tlhoka le boimana re go ya ka gala. Re tlhoka diplane re zula ka music. Le gore nka builder ka dala di hit. Sa phanya wa tuta, wa tlala ba moya. Ka fese ke motle a se selo ba fana. Excuse us, le di scrap wa fana. Ke better di hit o ka robala mashola. Wa tlala di cops le di forensic. Offensive, na ke sensitive. Ka voice ke moyo gore o thunya di sapo. Wa thunya di thaga wa no tsana kwa team. Ke boso ka bonna ka no tsana ka better le di hit wa fana.
Vanalemoya, 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 mama vanalemoya, 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 mama vanalemoya, akitibi linyaga ingi, linalemoya, mbuche ngiki lifenyona, linalemoya, vanalemoya, vanalemoya, kipela kitaisherana, vanalemoya.
Mbuche ngiki lifenyona. Mbuche ngiki lifenyona. Vanalemoya, 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 mama vanalemoya, 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 mama vanalemoya.
Vanalemoya ba re tswela mashio. They hold the grudge but they never sustain. They hit for next, you can't even maintain. Re tlhoka le boimana re go ya ka gala. Re tlhoka diplane re zula ka music. Le gore nka builder ka dala di hit. Sa phanya wa tuta, wa tlala ba moya. Ka fese ke motle a se selo ba fana. Excuse us, le di scrap wa fana. Ke better di hit o ka robala mashola. Wa tlala di cops le di forensic. Offensive, na ke sensitive. Ka voice ke moyo gore o thunya di sapo. Wa thunya di thaga wa no tsana kwa team. Ke boso ka bonna ka no tsana ka better le di hit kwa fana. What's going on?
Next.